download it from ilovezedmusic.com.
Sangishela ufa la ungaqedi yile manje sashintshephi awusisaqala uthandala ufa la ungaphezi yile manje sashintshephi awusisaqala uthandala ngishalo yangithanda yile manje usujikile uyakhala umayitali wakhuluma amagama Unami ngampendula umbuzo Ungakhangazi qembu noma selwelile na Unami ngampendula umbuzo Wena ungakhangazi qembu noma selwelile Wake walibonaphi Ungakhangazi qembu noma selwelile Ngampendula ngombuzo Ungakhangazi qembu noma selwelile
Isono samuthembelo thandweni Ngoba wena unginangi Iphutha lamungumi uthando lwami Yini ngathi ngikhethe ngedwa Ngiyaphuma yolo Singadlala abafana Benzinhlekisa
No being lazy, lota, chuta undi Iwe dala nzabu ya lika Oba si teleska No being lazy, lota, menu chita Iwe dala nzabu ya lika
Wakhuluma amagama amahlungu ahlengisa lezi nyembezi